Download
it from
African Gent presentation.
Can I call my name? Sky dollars in the building. I got videos. Tema tempe poni kakila mufotu akawa. Bada teka pwe chilenga ngechipoto tu akawa. Kuna tufundulo kalenga naga pondo tu akapa. Let's go. Na yelo katikale tu akapa. Kalabaluina no kubashika ngai sambe chapo. Fida batina no kubapepe shai chambe chapo. Kuna bapongo pongo yako ya isafe tapo. Kuna banefi biongo limbi faizame kapo. Again, again.
Do it.
Nigen gay, katapwa, nigen gay, ouchi,
ouchi,
nigen gay, nigen gay,
easy
gen gay,
uno,
uko, kuda, apo,
do it, view it,
ouchi,
ouchi,
icho skidi da chwele nacho,
nacho.
Muti intino mure, wakala pia pongesi kabidi didiro cha uveni, tualiko mama twinga yes keko tumfweni, nipregea, wajali wulisha kampeni, chidi tulea, kwesa join atakali, daba mpele mpepo ndiposa na pampaka, karavana, unga karavana na ntupa mpaka, nema enemy ni ken ken tupa mpaka, ino kufilwa ndabe wa chwele nacho mpaka, CNC, pachiri nolo pake tike,
genpo,
chiri paka kake tike,
again,
bachen machen so, kamwa ikaka,
Again,
nichi ya ikaka. Se wa tempe poni kakira mufotu akaba. Bada teka kwe chilenga ngechipoto tu akaba. Kuna tufundulo kalenga naga pondo tu akapa. Let's go. Na yelo katikale tu akapa. Kalabaluina no kubashika ngai sambe chapo. Fida batina no kubapepe shai chambe chapo. Kuna bapongo pongo yako ya isafe ntapo. Kuna banefi biongo limbi vya isame kapo. Again, again.
Do it.
Nabo pamo eva lenga nechimwela chaku chiputamu Karabaluila fighti ya kutufundula Tume ponga kaiti ya kutuputula Uli chanki na mnastaka po mto vyolupi Daga na flunga na ngaba mto wa mfiolupi
Again, again
Wampu mabaja isa
Again, again
Wampu kabaja seka
Again, again
Wamtavya baja wela
Again, again
Nigen, again, it is Tema tupempe po ni kakira mufotu wa kama Teka pwe chilenga nechipoto tu akaba Kalenga naga pondo tu akapa Let's go Na yelo katikale tu akapa Kalabaluina no kubashika ngai sambe chapo Fida batina no kubapepe shai chambe chapo Kuna bapongo pongo yako ya isafe ntapo Kuna banefi biongo limbi vya isame kapo
Again, again
Do it, you,
you
Again, again Katapwa,
katapwa
Again, again
Ouchi,
ouchi Again, again
Again, again
Do it,
it's again
Uno,
uko,
kuda,
apo
Do it Please, Papa Filipa, Katapwa.